Nyelangi.
Zaitene.
Zia itene. Kwa singa tiviwa Afrika, laso biko usio lango balota tinzeti lingwa. Bunga use chipikoti biko mbitege na Washington ukotakbatachi Amerika, bunga basambalachi la kuina bongi. Awa gosinga chaya ke Pascaline Marie, Andre Dieudonné Magali, gana Félix yepasi se zembrou. Bizengba mon Félix?
Bi bara mo Pascaline, Marie André Dieudonné, e bara azoti bango ikwe fadeso asango. Sango na ndangwa langoti tambola ti kwa solo sala na Yaoundé biati Nigeria Muhammadu Buhari na mbati loti Cameroun Paul Biya amateka ti sala kwa maboko na maboko tene ti tiribira na Boko Haram.
Na mbanga to ti Nigeria Boko Haram afagocha pêcheur wara wagbungo susu na ti kete kodro uta ndoro na baga ndo ti zuwa la Tchad.
La kwe na Nigeria asoro wa Togolo ti atrogu ili ya Aba ti duti na li ti bungbi ti atrogu ti Afrika so ake tiribira na a islamiste Boko Haram. Ungo ti atrogu so kwe ake saki miambe na ngbangbo mbasambala ti akodro tonga na Nigeria, Niger, Tchad na Cameroun. Ngada Benin. Kota ndo kwa ti ala ake na Njamena, sese ti Tchad.
Na Tchad, ake lasola badalezo ake sigigi na anjia anti-terroriste tene ti tiribira na wakpale na peko ti tumba so si na Njamena na nzeswa an.
Na Burundi, Agaton Rwasa kota mokozi ti kamakite a sorolo laso ti douti ou se mokozi ti badalezo. E dabeti a kamakite a ke lani na kourougon ti tene Pierre Kourounziza a gwenamana koti sorongbiya ti kodro ti faniota. Ya itene nandoti VOA Afrique. Bangati kapati srongo biati kodro na awa badalezo nanzeti mbere reswa kega. Ambeni ya mwengeti kodro angbati gibetiala. Ima Victorien Yama na iriti bumbiti ya association na a Kamapolosu.
Ibati itene deja processus electoral ni akpala keda mingi. Aya mouretar mingi. A priorité mingi so fade gouvernement na NE na itatiti bento gigiso a doati regleni avant itene gona election so a de a regleni pepe. Si ibati itene, vote tia itatiti kotro wande so da douti fade priorité ti ANE pepe. Plus de ça, ambena zone D si ake sa kwa so na place ANE. Or nziati kotro ti atene gi ANE okosi a lingbiti tene asa kusa ati songo azona kodoti ambena itati ti kodro wande apeti maboko nalo me akedi tene ala duti na place lo ti sa kwa na place lo pepe ni la si unda ti tene aza ane yamba asa kwatilo kingo beti aussi akeso ayeti gunai na election so na roro ayeti gwen na loro ti tene ikiri ipa usu so atine ati kodroti ikena kurgo yeti tene aleke gereti election son zoni ti tene akiri na siri biaku biaku na kodroti etonga na ngoi atia ANE ti sa kwani na legeni akenzoni si ikiri unda mbeni ngoi na lo ti tene lo bu kwani zoni lo leke gereti ni zoni ti tene amule gena centrafricain ti gwena ti siriri ti sorozoso betilo aye ti soro awa tokwa ti badale zoso betala ye ti tene Siri agabia kubia kuna kodoti, iye encore usu usu pepe, iye encore bira pepe, e inga itene, tamblangoti, processus electoral so, akembenye so, agana gingobe na imingi, paske inga itene, risque ti usu usu akeda, risque ti bira encore akeda, si i akama por soso, ibumbitere ti bando nandoti, nzoni tamblangoti, transition na kodoti, iye ti kena kogo, ango boti sa ango kwaniso.
Akifade, gingo beti Victorien Yama na iriti bungbiti ya Kamapolosu ti be Afrika.
Ya itene nandoti VOA Afrique sungo iri nandoti liste électorale ak na mbeni kete pali tene ti so amena zo ak so iri chala na acha mena vakande ima de machi Archimède Ogere ti ANE.
Akpale mingi akeda. Na mbege ti Gitangula 4, principalement na centre d'enregistrement ti église apostolique ti Gitangula 4, ibasu azoni mingi ake lundo ala ke fango ala ke guna mbege ti école nzango ya sala ke su irita lambe ti. Or, école nzango ya ake nati 6e arrondissement. Na lanja mboko ala soye ke na cité élevage wala na village Bata ala ke guna ya ti 7e arrondissement, principalement en centre d'enregistrement ti sao, ti za irita lambe ti. Na bimbo 4, azo ti quartier cité d'Ameka, azo ti quartier Ali, ala ke goye ala ke za irita lambe ti na école Kuduku soye ke nati 3e arrondissement. Parce que na yati circonscription électorale timo fademo ke sorogi gbia ti kodro ko pepe memo ke soronga waba dans les autres kodro timo metonga na molondo na vakati mo mogumo su irtimo na yati meni vakande na ngweti sorongo gbia ti kodro pale ke da pepe mena sorongo waba dans les autres ke bandu na ndoti vakati mo fade pale ke da nila isarte na ndoni si zo oko ko na ngweso ki tombera na la so ala inga so fade 60 ti na yati circonscription électorale ti bimbo 1 3 et 4 ko azia we ala ngbagi na ta vakata la fade ala enregistre tereta la singe
avec Fadé Oshime de Oguéré, TN.
Zia Itene Nandoti VOA Afrique. Awa kwati sonatu, société ti bus, ti batati bangi, a kaikousa la tenati so, nzemba sambala lasso, a fouta ngizati la pepe. Ima Georges Liton na iritiala.
Ike sara kwa au to ake tambula nginza ake li me ike inga koma gestioni ake dape jusqu'à igwe lasso nzembrambra si iwara aririti sale asa singonzo asara a personnel ala yeda ditene ala kai kusalani passe na liati sonatuni otoni angwa fadeso oku et puis le administrateur général lo na kota nginza ayunda na lo fade ditene lo kangi yati nginza tulo ite a permettre iza ambeni bishini nandoni aga wa balako u balako na use me gestionnaire loyer d'appe à sa racine à yenso kwe abumbi à gangonjo na betia personnel si à la kai kusalani jusqu'à akotazo awarana la solution awe si à la petit commencer kwani encore
ikuinga me moyeni atiai tona zosa kwa nafuta onanza pasara nzona pa donc na kwa solo sa rifo lo waranginza titene lo batana se watulo soko agbobeti ni la si itizamene plante gilege tena sigina sona tu na gbeti pono ti ginza so si lognani donc ikokota bele gbeti so gona mene tambula tu kwa na kodoro ande lo gawa fade igoti balande metona ko forsa la tene bila simbi gwara ko fora kono mingi iba koze bele gbia atoka mene beti na bele gbia soko si agnalita societe d'etat titena la bulle tala tu samene proposition ani titena a directeur général wala salaire tala wala indemnité tala wala isu kwala na nso titena a ministre de tutelle ti société d'état ak balegé tena a kirangizani ketena peko
Georges Lito na iritia wa kwati sonatu
j'ai tenu na ndoti BOA Afrique mangati kota langoti kobela ti hépatite a kota zoti kodro a tombela tenati vaccination wala sugongo maboko ti amolenge Wanganga pia male asala na itene na ndoti kobela so imalo.
Aita ti, ti bendo ti kiki soa ke banda ndoti tene ti seni. Ala soro lango si laso ti tene a tene tene na ndoti kobela ti hepatitu. Tene ti so na ati dunia mobimba ake sara nganguna zo mingi ake enila si a unda ti tene a zo kwe a dimbi ti tene a waratonga. Ko jenu kwe amlinge a londu na nse ako nandambo na peko ti dungwa la a gana ala na danganga sana la ambe na tonga soa ina tene vaksin. Vaksin so tengwa la sa ninzo Zoni ake batamlenke ni nzoni si lo lingbi di tenen lo sa akobela ti hepatite so pepe. Tenti atipe B na atipe C ni so tonga la mo angila ni ape asa mo iso atene hepatite aigu yenga ako senge ape tuko na mona kwa senge. E peti sa iso atene hepatite kronik ni so akuko na mona ti kangbatu mo akusa rasi mo peti wara iso atene cirrhose du foie wala mo peti wara iso atene cancer du foie.
Akefade Wanganga wala docteur Piamale Nandoti Kobelati hépatite.
Souterisse. Yeah, we out here. Those from CAR. Yeah, we out here. For my people over there. Yeah, we out here. Put your hands in the air. Yeah, we out here.
Via itene nandoti VOA Afrique Williams Ndipeno meni masika nambageti Amerika alondoti sigigi na meni fini mozoko lo sigigi na kuzu biati lo na sango onga na yangati mbuzu ongle teneti kodro lo bi Afrika ala makete li soroti inalo
isa beni mbati bongi epina sewati Washington DC titene ifana la ke igie don itibiana ke we out here na ongle mena sangwa ke ikige
me kota tene wala motena tibiani so
kezo mitena dana gi ya komo vichi amerique passe chose ba aiton
a passe ni ton nanye
ton mo gapon mon ambicha pa ingo kwa aiton so
mo sala mo zoko ninga we
sa sa 4 mois deja
mo kena beni tongo mbela ngwa tia mbati ma maseka wango wala mo peti munala
école jiko livre pensé mingi
mo zoko so mo sa so mbili mbia kenye ya ke rap e wala kenye
rap meina ko a ke rap américain et puis sont africains en même temps donc amina biana da sokni akina sango et puis parti mi rap mi la ko na anglais izaita sango da tena zusu na bungia mambeni parti ni biaso asigana pkoti bianizo ina ki waki zombi donc ala sango et puis mi rapian na ongle
kamo ni kete imadinima
waki zombi pasia mumbi waki zombi ereza once again Willis need some cash call up OTA chilling with my dudes on FNH Black Lambo, Gold Women, we go chilling.
Bonsoir, tu n'as bien là, na sango.
Bien call la Willis, ton ami besoin ginja, biiri OTA, OTA la ki group titi ni, OTA la ki na sango ki tout son trafic.
Hey, hey, à la ma via itene, na Lego ti VOA Afrique. Hein? Na voix gorge, voilà Lego ti pasikaline, magale, gana yo pati si zembro.
So I must go hard for my people who struggle every day and night, trying to earn the right. Man, I see your pain. CAR, don't cry. R.I.P. to the soldier. R.I.P. to the fan. OTA for life. 236 for life. 236 for life.
Masekati Biafrika, Williams Jepeno na fini biatilo so irini a ke wake zombie. Si aitene nando ti bewa Afrique. E gonda se wase kwa ma kwa singati na kota batati banginga nando ti bana tere. E ye siriri, e ye tere, e salando ye na popoti.
I munganzoni matangati dungo na Serge Kwela song bangati aki matangati Serge Thierry Bondiko, Serge Dokobanda. I gusanga pe ala sokwe aki sa matangati dungo ala.
Put your hands in the air, yeah, we out here, yeah. True resident, passed up, be a president. Bad girl with a biggie back, hope that's get a piggyback. Told her, go ahead with that. Yo, it's not a game, bloody word between the savages. So pack up your luggage, we take a tour on foreign land. Next up, the motherland, coming up, 236. OTA, the next block, that's my fire block, we gunning down, yeah.
Ala kima kwa singa chela swala ye mingi zia itene.
Nandoti VOA Afrique.
101.7 FM.
Bongi.
For my people over there. Yeah, we out here. Put your hands in the air. Yeah, we out here. Yeah, we are. Yeah, we out here. Those from CAR. Yeah, we out here. For my people over there. Yeah, we out here. Put your hands in the air. Yeah, we out here. Yeah.
Festa RCA, j'interviens pour poser ma voix. Je me sens concerné, car tu es mon pays et tu es ma part sur cette carte. Tu représentes mon meilleur, ma valeur. Pays consolateur, je te porterai à jamais dans mon cœur. Comment savoir où l'on va si tu oublies d'où tu viens? Je te le dis en toute fierté, moi je suis centrafricain, fervent république.
Ikiwe musingi la mingi nasi wasukwa pusu nduguti maa kwa singa chi chila so kondana we ikichi watereke kireke mbunga omenenga na mbunga mbasambala chila kwi. Awa gusinga cha ki Pascaline Marie, Andre Jodone Magale.
Gana Felix Yepasis Zembu, zoswa lekre kwa singa ni ya keintati chi Nigeria, yebi.
Oba Jimmy.
Nando Masini.
Nelson Lopez. Lopez.
For my people over there, we out here. Put your hands in the air, we out here, yeah. Yeah, we are, we out here. Those from CAR, we out here. For my people over there, we out here. Put your hands in the air.